nafanya njia.
Nimechoka masimango, haya. Oni mechoka madharau,
wana.
Nimechoka kuchekelewa,
oi oi.
Nimekuwa kituko, nipita ponjia ni Waymaker, Waymaker. Ay. Waymaker, Waymaker. Itende jambo. Nimechoka masimango ya wanadamu. Nimechoka kudhiakiwa,
Jehovah.
Waymaker, Waymaker. Oh, Waymaker, Waymaker. Itende Bwana.
Make a way, make a
fanya njia. mchungaji huyu kanisa liko chini baba
wimeka
uruko
manya njia
tizama dada huyu anataka mtoto
wimeka uruko
nisaidie
manya njia
mama nangoja nifanikiwe ili nimsaidie
wimeka uruko
nisaidie
manya njia
wadogo wangu pale nyumbani wana nitegemea
wimeka uruko manya njia
kule niliko toka wanajua niko kazi
wimeka uruko
nalala njia
manya njia
mambo ninayopitia mchini mama hajui
wimeka uruko
kijua talia
manya njia
nisaidia Jehova na nyumba yangu
wimeka uruko
baba
manya njia
hapa mchini na angaika sijapata kazi
wimeka uruko
nalia
manya njia
ulisema utabariki kazi mikono yangu tena
wimeka uruko
nipe kazi
manya njia
nikibisha maofisi wakafungue mbili